dileri ndo tsena tsetenang ha dina khotso bo satane bo pelang so gotolo se singwe ke sishi mo ke jang ne ke ba jwetso re pele ke mo ke yang bala materene ha ba saletse mo gao ba we rat we etse ka le rato ke tsa burumeri di ntabisa le tswalo ke jema ho se mmelo go nyame tapo tsala ya mamelwa embasine tele phako ja thola ja makala ka ke khangwe ke le sapo se mokola ga na di tatela dipalo ma shangura a da felisa le nyatso khala ke gapela ju khuma melana go li kwa kho simbule tse menya go je rata ba tsanya na ba mpinela matlaso ha fu yo yo Uzimo Pato, le Rosiali Nozi Yapakola, General Adito, Zima Bantola, Ale le Chano le Mabo, Zimo Palona, Lenga Gaite le Lagwala, Hasela Rato Titama Galegede, Galegede,
Assobe Totisa, nous ne sommes pas,
Totisama Galegede, Galegede,
Que c'est le Totako, Antoine.
Mabesa sologo wa jene ga mukotsi wang amuna moyete ngo batla bana ba tsiwang tsena ke kadile ho lene ga se to kutwa ke le lo tse ke tsadi a me cha ga ntutele kang na o ga mali na vitele kwete o ba ke chapa ga tse ga di pele ya me u kwe ga le ga pola di kisie tse be ke sile na nga si changa ba tsutsene
yo go tsia di notsi ya pakola General Adito, Zima Bantola, Ale le Chano le Mabo, Zimo Palona, Lenga Gaite le Lagwala, Hasela Rato Titama, Gale Gede, Gale Gede.
Asso de Totisa, nous ne sommes pas,
Totisama, Gale Gede, Gale Gede.
Look,
make you who are the movie when he told me this is my bestie. I turn around and smile at my demons like an old friend. Got me walking on crazy and these statistics. Oh, we got these best at this music for me like Tetris. Train I can get into little and say like chance up with your tip. I like a little and you should be. Michael Madness get my game, but he missed it.
God said it. General Adito, Zima Bantola, Ale le Chano le Mabo, Zimo Palona, Lenga Gaite le Lagwala, Hasela Rato Titama, Gale Gede, Gale Gede.
Asso de Totisa, nous ne sommes pas,
Totisama, Gale Gede, Gale Gede.
Que c'est mes Totikos, Antoine et moi.